ono tukende
ababa bila kugoba chiyo kuvako kitegeze obero mazo kusura no yakwala mpa chiyo muchawa abera songa kusabiza mwana wa fe bomo mugezo kera kwetereza ababukiza manyo kulaba ensonga basinga nalina sente nga chiega nalikoze famu amakule mayebulwanyi oliruoli vera wonga bakusuta ebya kule myono kyotyo kubitegera sitera kugamba katonda tinine bizibweka ebizibu byengamba tinina katonda ekitiibwa kyolina okukikuwa balekangayo okusinga okikuwa ng'okimanyi tokirina olunaku lwendikera walu nenzikira ekyeya ky'omulanzi ne mu ggwanga kirituukamu nkusaba ontemere kuba mungu eritali ndi ku mavivi taata nsaba kungulumbya mmire nkusaba wenaakayimba kano omukisa guli gwowa lazaalo onnyongere n'amagezi ng'aga Sulemaani ntawulula ebiremye singa nali pulezidenti kekayimba kaleera abamanyi obuwa obw'emmere y'amatumaze nze osonsotola singa nali pulezidenti ekyali badde mu gavumenti ya Muluma omutemo n'omubbi mwaliwo myekyenkakasa nga mbakwata n'obukambwe n'emiryango gy'ekkomera ngigula sisaagalalu eyalya sente z'oluguudo nagwe nkusiba amayisa n'ebibyo mbituuda tokitakatoka waali okubba eddagala n'enkuba kulama n'okulama ofuuka kyakulabirako muganda wange n'ebbaluwa y'obusawo ewunzika erugenda semateeka nze nga Muluma n'ali mu ensonyi y'ebyokumutigiinya sikwesiba ku bannansi batuuke n'okumanyira mpe muke ab'amasimu walaala ne zikatyuni kwe kutyoboka zonnina n'entondo z'otamanyi mbasuulira entebe n'entambulamu saalifaananye bazaala be mpulira amala okulya akakadde wali mu kifo ky'okugenda eka entebe n'ewooma ne bazizaayo n'alikowodde abavuganya esime tugipangira eggubire buli ow'ekirowoozo ky'oleeta bwe nkigatta ku byange ensi yatujya ensitula ebyobufuzi by'obukyayi ebyontayi n'ali byenyenyadde mwana waffe nabyo gw'omukuumi w'emirembe okutulugunya nvuganya nkusiba sisaagalalo singa nali pulezidenti mwali eyagalidde ennyo mu gavumenti ya Muluma n'alisaze ku zikonsitituwense zaatya ennyingi ezirimu aba abatateesa sente ezibagendako obugenzi nezizimbamu amalwaliro nze n'amasomero eggwanga mu ddyagala n'oddyagaliza ennyo n'alikendeezeza ne kabineeti emisaala gy'abajaasi ne poliisi egyo singa mbawo emirongoose kubanga kiba abatuuza wano abatuuza agatta obusungu n'enjala y'ennyinjika agenze mu operationi nga baana be sukuulu fiizi ewaka zaabuze kitebereze omusajja abula kwetuga lwaki omulekera emmundu eyenyi yagikuuma ate kyava ateega abasuubuzi ate baalina okukuuma n'abanyaga bye bapakasa ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali pulezidenti nwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okukola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga atali muganzi n'alikoze balansing buli kabira n'ewulira ng'erina obutuuzi atuumira poliisi bwe kiwa omufumbira ekya komanda w'amagye ekiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutuulu katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omukisu n'omuganda nga mbateekawo emisolo n'amafuta ebyekanamye n'alifubya emiwendo gy'ebyo ne gikendeera n'alizimbye wifi buli woba kalindi ka data ne keyu n'olugendo amalwaliro amalungi n'engazimba sente z'eggwanga ezigwera eyindiya nnumanyiwo ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali pulezidenti matia omulimi n'omulunzi wulira chenali soso kunonya butale nemutatu yananga byabule nenkomya wenjogerere ya diva eyoli denga mulimi nemwembo butale sina zula magezi bibegulira ko nembitereke yo mukava atebe waita kabanga akagere ngamweta so kudamu okusimba ensigo muzigula wange buto munkola yatu byeguza singa nali president coffee marketing board mulabe komyewo aba abalimi b'obumwanyi ne baddemu ne bakubanga gudikudde n'abapamba bwe batyo linti marketing board ninganga birota utisinele resona uganda commercial bank ewola abasubuzi ebitongole ebyolw'okuvaawo kyazaala ebbula ly'emirimu nnimbi ekimulumba buli mukulembeze gana amagezi genkuwadde kwonoomanya ekituufu ekinjamu abantu b'emayasangi nekyengera inshalla twegweko mu budde buli mu nkola enejjawo obufuzi ereeta obukulembeze wangaala omwana wa Muteesa mufumbi aganda yenze musajja w'omatyasi mulumba